senantolanta bunagun kan coupe d'afrique de nation kan cameroun san wɛrɛ b'a fɛn ŋɔni fila kɛnɛ kan mali dege karamɔgɔ muhamɛd magasuba ye senantolantana mɔgɔ mɔgɔ ni segi tɔgɔw di juma tɛmɛnen desanbre kalo tile mɔgɔ nani san b'a fɛn ŋɔni kelen minw bena u ni yɔrɔ ta kan na mali tɔgɔ la a kɛra mali senantolanta federasiyɔn jabala la bamakɔ kunnafonidi do kɛnɛ sen fɛ senantolantana mɔgɔ mɔgɔ ni segi nunu bɛɛ be ntolantan mali kɔ kan farafina arabu jamanaw na ani farajɛla senantolantana mɔgɔ mɔgɔ ni segi nunu na mɔgɔw b'a la minw siɲɛ fɔlɔ don kan cɛ kɔrɔbalenw ta kɛnɛ kan mali tɔgɔ la i n'a fɔ misalila isaka samake ale be ntolantan lagine konakiri hɔrɔyase la stade malien de bamako senantolantana kɔrɔ don ka fara ale kan mohamɛd kamara ale be ntolantan autriche red bull salzbourg el bilal ture ale be ntolantan rems fransikaw fɛyi ale siɲɛ fɔlɔ don aliu dieng ale be ntolantan ali ali la egiptikaw fɛyi joli ba atleti klɔbu senantolantana kɔrɔ don senantolantana minw siɲɛ fɔlɔ don u be ta mɔgɔ tan boɲɔngo la senantolantana caaman b'a la senantolantan kanubaw tun sigilen be ni minw ye i n'a fɔ misalila hamari traure ale be rens fransikaw fɛyi falai sako guimarres portugal jigi jara young africa tanzani musa dumbia rems fransikaw fɛyi musa jenempo southampton angleterre amadu ayedara lapsich allemagne adama traure ataya sport turki adama traure wɛrɛ tiraspor moldavi ka fara jaje samaseku kan ofenem alemaɲikaw fɛyi ɲiningali kɛra ive bisuma ka yeli la kamerun siɲɛ caaman bɔlɔlɔ san fɛ angleterre brikton ive bisuma tɔgɔw be senantolantana mɔgɔ mɔgɔ ni segi nunu na minw sugandira muhamɛd magasuba fɛ voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traurekala seli don